alambamusic.com.
Me and the swag see me there feel it velo. Sly a gay for my key.
Swag see. Demanda, umwe inenseka pakama. Palisina somwe maswa wona mpuna ndaulula. My winner so much it up said Wampanda. Put a down in my window said Wampanda. Demanda, umwe inenseka pakama. Palisina somwe maswa wona mpuna ndaulula. Bamba winner so much it up said Wampanda. Put a down in my window said
Sikulina ndiza lusa ndeni zaingalula Esisi zanu sikuli mozi antwa zaziziwa Natoka ndikuzisunga hebe panu sikule mela
Hey, elida jeri ganate mimba ya mwezi Ama yamba nundi ya busa chikwezi Kuseli kumaso wanga kwa gona zinsisi Mwana waga makutabaza na tinga fisi
Dimanta, umwe inenseka pakama Palisina zomwe maso awona mfuna ndaulula My winner so much it up said Wampanda
Put a down in my window said Wampanda
Dimanta, umwe inenseka pakama Palisina zomwe maso awona mfuna ndaulula Bamba winner so much it up said Wampanda
Put a down in bamba window said
Baliza mili bambo wa maona anga maso Ndi dati ndi gulule ndi sifunika chitetezo Kuma bendika mbanga gale guma simba wako
Ile to kutenge zingope ni ngatio baki baki Masaili ndosa uke usiko lindi mabanga tatu Anabanga jinyengo kuta kale wa polisi Ndarama alinazo kuma matuluka mpusi
Dimanta umwe inenseka pakama Balizina zomwe maso awona mpuna ndaulula My winner so much it up said Wampanda
Put a down in my window said Wampanda
Dimanda umwe inenseka pakama Balizina zomwe maso awona mpuna ndaulula Bamba winner so much it up said Wampanda
Put a down in bamba window said Wampanda
Ndikati ndinene ena mutu ndimenya Tula geloti chilunga mwishima wawa kumabale Zoneleni suchitika kuselungu Zona wachikulili pakana wasakate Kuma kumbingwa kutindia sokole Ine kudabwa malozo mwendaona Futo sinatengeko video bwezi zose mutaona Daona mbona wona Dimanta umwe inenseka pakama Balisina zomwe maso awona mpuna ndaulula My winner so much it up said Wampanda
Music.com.